Okay, good morning, children. How are all of you? Let's all stand. Let's ask our brother Emmanuel to open us in prayer.
Okay, let's bow down and pray. Father, we want to thank you. We want to appreciate the gift of life that you've given us this morning, Father. We know that we are sinners. We don't deserve anything good from you, Father. For we are ever ungrateful, Father. But because of your love, because of your mercy, because of the grace that you bestow upon us, you show that you care about us so much, Father. Today, we are standing here before you. We are gathered together, ready to listen to your word. You have a purpose as to why we are listening to your word this morning, Father. We pray that all of us may have that knowledge and wisdom to understand that we have been given a chance so that this word that we are listening to today may it enrich us spiritually, make us grow, because you have a purpose for us in life. That's why you have given us a chance to listen to your word this morning, Father. I pray and trust in Jesus' name.
Amen. Amen. Okay, let's sing this morning. Let's do Rock of Ages. Remember how it goes? Rock of Ages, let's move it like that. One, two, three, begin.
Rock of Ages, let's move it. Let me hide.
Psalm 15. This is the word of the Lord.
Na hili neno la Mwenyezi Mungu.
A psalm of David. O Lord, who shall sojourn in your tent? Who shall dwell on your holy hill?
He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart, who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend, in whose eyes a vile person is despised, but who honors those who fear the Lord, who swears to his own hurt and does not change, who does not put out his money at interest, and does not take a bribe against the innocent. He who does these things shall never be moved.
Neno la Mungu. Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu atendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtendea mwenzie mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali huwaheshimu kwa mchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasira yake, hayabadili maneno yake. Hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Neno la Mungu.
Now in this psalm, David describes for us the moral integrity.
Tunaona katika Zaburi 15 tunaona kwamba Daudi anatuelezea jinsi mtu ambaye anatenda haki ufanya.
And the personal holiness of the person who worships God.
Na yule mtu ambaye anamcha Mungu, utakatifu wake.
We see that the psalm in the very first verse begins with a question.
Tunaona katika Zaburi yenyewe mstari wa kwanza inaanza na swali.
It is a searching question.
Ni swali ambalo ukiulizwa lazima utafakari ndani yako. Usijibu tu, lakini utafakari ndani ya moyo wako, ujiulize.
O Lord, who shall sojourn in your tent?
Anasema ya kwamba Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako?
Who shall dwell on your holy hill?
Nani atakaa katika maskani yako ya kilima ambacho ni kitakatifu?
Believers should search their hearts.
Waumini lazima waangalie ndani ya nafsi yao,
to determine if they are prepared to approach God in worship.
Waweze kuamua ndani yao kama wako tayari kuweza kufanya kazi na ushirika na Mwenyezi Mungu.
And almost the entirety of the rest of the psalm,
na tunaangalia Zaburi kuanzia mstari wa pili kuendelea mbele,
tells us that the qualifications for the person who worships God.
Inatuelezea njia ambayo, vitu ambavyo unahitaji ili uweze kuhesabiwa mtu ambaye anamcha Mwenyezi Mungu.
They are ethical.
Ni mambo yanalingana na tabia yako.
They are not formal.
Sio vitu ambavyo unajifunza, ni vitu ambavyo vinatoka moyoni mwako kwa sababu ni kipawa cha Mwenyezi Mungu.
Many people misunderstand what it means to worship God.
Wengi wetu hatufahamu maana maalum ya kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu.
They may think that, oh, if I just say the right words, if I just sing the right songs, then I'm worshiping God.
Wengi wanadhana ya kwamba ukinena maneno ambayo ni mazuri kwa masikio yako ukisikia, ama kuimba wimbo ambao inakufurahisha wewe.
Many have superstitions about how to worship God.
Wengi, kila mtu ana maoni na anaamini kwa njia tofauti jinsi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu.
Oh, I have to stand a certain way, or I have to keep chanting the right words, or clapping my hands in the right way.
Wengi wetu tunafikiria kwamba kumcha Mwenyezi Mungu ama kuonesha kwamba tunafanya kazi nzuri, lazima tuoneshe kwamba tumesisimuka wakati tunaabudu kwa kutoa sauti kubwa ama kwa kucheza kwa nguvu.
But the qualifications given us here in the 15th Psalm have nothing to do with any sort of formal tradition.
Na tunaona katika Zaburi 15 jinsi Mungu angependa sisi tuoneshe kwamba tunamcha yeye na tunafanya kazi kulingana na vile ambavyo angependa.
But every one of the qualifications has to do with, are you an ethical person? How is your morality? What is the condition of your heart?
tunajua kwamba Mwenyezi Mungu kazi yake ni tabibu ya moyo wako, kwa sababu yeye anaangalia kinatoka moyoni mwako. Anataka kuona kwamba wewe unapenda kutenda haki, unapenda chenye unafanya kulingana na mpango yake ambaye ni mpango mkamilifu.
Romans chapter 12 verse 1.
Tunaangalia katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza.
Has this to say.
Inanena hivi.
I appeal to you therefore brothers.
Nawaambia ninyi enyi ndugu zangu.
By the mercies of God.
Kupitia kwa huruma ya Mwenyezi Mungu,
to present your bodies as a living sacrifice.
Mwe tayari kujitolea kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu.
Holy and acceptable to God.
Mwe na moyo wa kupata kibali na utakatifu kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
Which is your spiritual worship.
Kuonesha kwamba unamwabudu Mwenyezi Mungu katika njia ya kiroho.
Holiness in your life is your spiritual worship.
Tunajua ile hali ya kuwa mtakatifu ni ile hali ya kutenda haki, kufanya mema kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
Now let us not be confused. To come to God for salvation,
kumkimbilia Mwenyezi Mungu ili upate wokovu,
has no requirement other than faith.
Wewe hautaji kufanya chochote, kwa sababu imani na ile hali ya kuamini na ile kazi ya Roho Mtakatifu inatoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe.
To come to God for salvation has no requirement of I have to be a good person first.
Usidhanie kwamba matendo yako mema yatakupatia kibali uweze kupata wokovu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu yote ni kazi ya Mungu.
But once we have come to God by faith, we are his.
Unajua kwamba tukimkimbilia Mwenyezi Mungu, tumlilie kupitia kwa imani, sisi wote tunakuwa watoto wake, tunakuwa warithi wake.
We are believers, we are Christians.
Sisi ni waumini na sisi ni wa Kristo.
And when we are Christian, to come to God in worship requires holiness.
Ile hali ya kuweza kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu tuweze kumwabudu, lazima ukuwe mtakatifu, umetakaswa na umehesabiwa mwenye haki mbele ya Mwenyezi Mungu.
There are requirements to worship God.
Na tunajua kwamba kuna sababu ama kipimo cha kuweza kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu na kuweza kumwabudu.
In the same way, if you go to visit a very important person, say for instance President Kenyatta.
Atuchukue mfano, kwa mfano unataka kumtembelea mtu ambaye ni mashuhuri, ambaye ana heshima zake.
You cannot just walk up to the president and say, "Hey my brother, how are you?"
Anatupatia mfano ya kwamba ukitembelea mtu ambaye ni mashuhuri, ana heshima zake, uwezi fika mbele yake na unamsalimia bila mpango. Lazima ujipange, kwa sababu unamtembelea mtu ambaye ana heshima zake.
Right, we all understand to enter the presence of a very important person, there is some steps you have to follow. You can't just do anything.
Kwa mfano ukimtembelea mtu ambaye ana heshima zake, lazima ujipange, ujue kwamba natembelea mtu fulani na sababu ambayo inanipeleka huko ni sababu fulani. Kwa hivyo ukienda huko unakuwa umejipanga, unajua nikifika huko lazima nikae kwa njia fulani na unavaa vizuri.
How much more so is it with God, the creator of the entire universe, the almighty, all powerful, all knowing God of the universe.
Haya, kwa mfano huyo ni binadamu kama wewe. Je, Mwenyezi Mungu ambaye alitumba sisi sote na ametupatia vitu vyote ambavyo tuko navyo, lazima tumpatie heshima ambayo iko hali ya juu, kwa sababu yeye anatupatia kila kitu na kila mara.
You can't be an evil, wicked person, be a liar.
Haya, kwa mfano huwezi kuwa mtu ambaye anatenda maovu, anapenda kudanganya, unafikiria mambo ya hila, kusengenya wenzako.
Spend all your days looking for ways to steal.
Na katika mawazo yako unatafakari jinsi ambavyo utajitajirisha kwa njia ambayo ya mkato, ya kuiba na kunyanyasa wengine.
Taking a lot of alcohol, doing drugs, doing all very terrible activities all through your life.
Unafanya mambo yanafurahisha mwili yako, kwa mfano kuna uraibu wa kutumia dawa za kulevya, pombe na usherati na mambo mengine.
Then just show up for 30 minutes on Sunday and say I'm worshiping God because I'm clapping my hands or I'm singing wewe ni Mungu or no, you're not worshiping God. Your life is a mess.
Unadhania kwamba ukienda kanisani Jumapili kwa dakika kama 30 Mwenyezi Mungu atakusamea makosa yako kwa sababu umefika mbele yake, lakini ukweli ni kwamba utakuwa na mdharau Mwenyezi Mungu, unamchukulia kwa kuwa mtu duni sana katika maisha yako.
For the believer to come to worship God, it requires holiness.
Yule yote ambaye ni muumini, ambaye anaamini Mwenyezi Mungu, anamcha Mwenyezi Mungu na anaamini neno lake, lazima ajitakase na awe mtakatifu.
Not perfect holiness, but holiness.
kwa sababu Mungu Mwenyezi Mungu anajua sisi sote tumepungukiwa na utukufu na vipaji vyote vya kutusaidia kuweza kuelekea mbinguni zinatoka kwake. Anajua kwamba sisi si wakamilifu, lakini anatumia Roho Mtakatifu ya kutuongeza nguvu na kututakasa tuwe wenye haki.
If we are not in any way holy, then we are not worshiping God.
Na kwa hivyo kama wewe uamini maneno ya Mwenyezi Mungu na una imani ndani ya Yesu Kristo, inamaanisha kwamba haumwabudu Mwenyezi Mungu.
Because if we're not in any way holy, that reveals we don't even believe God.
Kwa sababu Mwenyezi Mungu huwa anatembea na watu wake, na kama unatenda kinyume na neno la Mwenyezi Mungu, unamkana Yesu Kristo, unamkana Mwenyezi Mungu, inamaanisha kwamba unafanya maneno yako kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
Now this psalm begins with David asking a question.
Na tunaona katika Zaburi 15 unaona kwamba mfalme Daudi anaanza na swali.
And the question is in two parts.
Na hiyo swali imegawanywa mara mbili.
It is a searching question.
Ni swali ambalo natakana utafakari ndani yake.
David is asking, who is it that is eligible to come before the Lord and worship?
Anauliza kwamba ni nani ambaye ana haki, anafaa kusimama ama kukaa katika hekalu takatifu ya Mwenyezi Mungu ama hema la Mwenyezi Mungu.
He says, Lord, who shall sojourn in your tent?
Anasema ya kwamba Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako?
The tent is referring to the tabernacle.
Na tunajua kwamba hema inawakilisha ile sehemu ambayo ilikuwa takatifu hapo awali kabla hekalu kutengenezwa.
That signified God's presence with Israel.
Na hiyo ilikuwa inapatiana ishara ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na watu wake ambao aliwachagua na ambao ni wa Israeli.
As the nation of Israel was wandering in the desert for 40 years.
Wakati watu wa nchi ya Israeli walikuwa wanatembea jangwani kwa zaidi ya miaka 40.
Long before the temple was built on Mount Zion.
Hata kabla hekalu takatifu lijengwe katika mlima Zayuni.
God chose to show his glory in the tabernacle tent.
Tunaona kwamba Mwenyezi Mungu aliweza kujitokeza na kuonesha utukufu wake katika hema ambayo ni takatifu.
And the issue that is addressed here that David is asking,
na tunaona kwamba sababu kuu ambayo kauli ambayo nani anazingatia mfalme Daudi,
is who may come before God and remain as a guest in his royal house.
Ni nani kati yetu viumbe vyake ambaye anaweza simama mbele ya Mwenyezi Mungu ama akae katika hekalu lake takatifu?
The tent was the appointed place.
Unajua kwamba ile hema ilikuwa sehemu ambayo Mungu alikuwa ameagiza yule yote ambaye ni mtakatifu anaweza fika pale na wasiliane na yeye.
Where God chose to show his glory to Israel.
Na kwa wale ambao walikuwa wanahesabiwa wenye haki wanamcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu alikuwa anajitokeza hapo na kuonesha utukufu wake kwa wale ambao walikuwa Waisraeli.
And this question that David is asking.
Na hili swali ambayo mfalme Daudi anauliza,
who may worship God?
Ni nani ambaye anafaa kumwabudu Mwenyezi Mungu?
Is a heart searching question.
Ni swali ambalo lazima utafakari ndani yako, kwa sababu ni swali ambalo linahitaji mawazo mengi.
That every believer must ask.
Kwa yule ambaye anaamini Mwenyezi Mungu, anajua kwamba Mwenyezi Mungu anatenda haki, lazima ajiulize.
If they want to worship God.
Kwa sababu yule ambaye anaamini Mwenyezi Mungu, kama anataka kumwabudu Mwenyezi Mungu, anajua kwamba kuna mahitaji fulani ambayo unatakana kufanya ili uweze kuhesabiwa mwenye haki.
There are qualifications for worshiping God.
Kwa hivyo kuna nafasi ama sehemu ambayo kama kipimo ya kuonesha kwamba unapata nafasi ya kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu.
You cannot just do whatever you want and say I am worshiping God.
Unajua kwamba lazima tumpatie Mwenyezi Mungu heshima ambayo anafaa, kwa sababu yeye ndiye alitumba sisi. Kwa hivyo hatufai kumfanyia mzaha.
You cannot go and dance around that tree and say I'm worshiping God.
Huwezi chukua mahali popote ukadhania kwamba ni sehemu ambayo unaweza fanya ni patakatifu na ukamwabudu Mwenyezi Mungu.
You cannot go to the prayer mountain and say, oh, because I'm on this high place now I'm worshiping God.
Usidhanie kwamba unaweza kwea mlima uende huko juu kadhania kwamba Mwenyezi Mungu yuko kule juu, kwa sababu tunajua katika maandiko matakatifu kwamba Mwenyezi Mungu anapatikana kila mahali.
Because the qualifications for worshiping God have nothing to do with what you do in that worship, or at least they have little to do.
Wewe huwezi fanya chochote ya kuweza kupata wokovu. Hiyo kazi yote inatoka kwa Mwenyezi Mungu kama amekuchagua wewe. Kazi yako ni kumwamini tu na imani atakupatia, na yoyote ambayo unataka atakupata kupitia, kwa sababu utakuwa umehesabiwa kama mwana wa Mungu.
And as we see in this psalm, they have much more to do with who are you as a person.
Na kwa hivyo swala kuu ambayo unatakana kutafakari ndani yako ni jinsi wewe unajichukua mbele ya Mwenyezi Mungu.
Who are you truly in your heart.
Ukiangalia ndani ya nafsi yako, wewe ni mtu wa aina gani? Tabia yako ni aina gani? Wewe unafanya kufurahisha watu ama unafurahisha kumpendeza Mwenyezi Mungu?
Do you really love God and desire to worship him?
Kulingana na mawazo yako, fikra zako na matendo yako, wewe unafanya mambo mazuri ili uweze kumwabudu Mwenyezi Mungu?
Or are you like most people?
Je, ama kama unadhania kama wewe kama watu wengine?
You just love yourself and you use God to get what you want.
Kwa sababu tunajipenda sana, tunajiabudu sisi wenyewe, tunatumia Mwenyezi Mungu kama kitambaa cha kukanyaga wakati tunataka kitu ambacho kinatusaidia sisi katika maisha yetu.
There's a very big difference.
Kuna tofauti kubwa sana hapo.
And this song gives us the qualifications of coming to God in worship.
Na tunaona kwamba katika Zaburi 15 Mfalme Daudi anatuelekeza jinsi Mungu angependa tuweze kusimama mbele yake na kumwabudu yeye.
If we truly desire to worship God, to pay him honor and give him glory.
Kama unataka kumheshimu Mwenyezi Mungu na mtukuze Mwenyezi Mungu, kuna jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anatarajia utende na uwe na tabia na yengine, mengine yote atatenda yeye mwenyewe.
Then we must really hear these things given us by David in this psalm.
Na kwa hivyo katika Zaburi 15 tunaona Mfalme Daudi kupitia kwa Roho Mtakatifu Mwenyezi Mungu anamuelekeza, na sisi sote lazima tujifunze kupitia haya maneno.
And we must meditate on them.
Na tutafakari juu yake.
And we must ask God to help us.
Na lazima tumlilie Mwenyezi Mungu, tumkimbilie yeye atusaidie sisi.
Because none of us can worship God rightly without his help.
Kwa sababu sisi wote ni watenda dhambi, tumepungukiwa na utukufu, na hatuwezi fanya kazi ya Mwenyezi Mungu bila usaidizi wake.
Now we've only addressed verse 1.
Na hiyo tumeelekeza mawazo yetu, tumezingatia mstari wa kwanza peke yake.
And we'll have to stop there for today.
Na tutasimamia hapo leo.
So tomorrow we'll pick up in verse 2.
Tutaendelea katika mstari wa pili kesho.
As we go through those qualifications, what type of person must we be?
Na ili kutuelekeza jinsi ambavyo tunatakana kufanya ama kutenda ili tuhitimu kuhesabiwa ni kama watu wanafanya kazi ya Mwenyezi Mungu.
If we desire to worship God.
Kama tunatamani kumwabudu Mwenyezi Mungu.
Let's all stand and pray. Our Father in heaven, we come to you giving thanks. The very fact that each of us woke up this morning is yet another sign of your grace, your patience with us, your long suffering with us, Lord. And so we just give thanks to you. We thank you for all of the students of Mercy Christian Academy. We pray that you be with them today as they go about their studies. Help them to learn more and more. Mostly about you, Lord. We pray for the teachers and the staff that you guide them, you lead them as they guide and lead our students, Lord. And God, we just pray as we study this psalm, Psalm 15, today and tomorrow, Lord, that you really impress upon our hearts these truths, that we cannot just come to you in any way we want and call it worship, Lord, but to approach you, to worship you, really means something and requires something of us. Lord, help us as we desire to live our lives a living sacrifice to you, Lord. Help us to be holy as you are holy. God, we love you, we praise you, and we give you all the glory. In Jesus' name.
Amen.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures. He below. Praise Him above to heavenly hosts. Great Father, Son,
have a great day.